monandile ngoma siphelele sibanye sayiqalanga monandile ngoma ukujabula kwethu kuphendule sayiqalanga monandile ngoma siphelele sibanye sayiqalanga monandile ngoma ukujabula kwethu kuphendule kula yonkosi yemoto ukujabula kwethu waphenduka izinyembezi sasi baningi basala khona sasi baningi sasi baningi ukujabula kwethu
Sifike la sikhona manje.